kupendeza, twende kakupige picha. Tulivo mzuri, nifanye kio uone tulivo metisha. Ai, 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 ukiwa mbali miazikai. Naisika vilo takutongoza, kikukosa wendo hai. Oh my, 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 sheri mote manangayo. Ya bolingo, ya bolingo, ya bolingo. Me and you with it forever. Ah, na wendo na niweza. Ah, kituku maiti wejeneza. Ah, mimo, ay, mimo, baby. Ah, oh na na na. Niko nawe sitamani kwa na mwingine tena. Oh na na na. Na hata na wewe unanipenda na mi baby. Oh na na na. Niko na wewe tunapenda. Oh na na na. Kufiche siri na kwangu we uko mwenyewe. Basi jitai adharani enjoy. Nisha beti moyo na mwili, vyote nimeweka kwako wewe. Nipule kangipai au kupule nifurai. See, you're the one that I choose, baby. Come make a dance, baby, do the groove, baby. Mbasha nipoteza miluzi, baby. Tamu kaima ungwa mchuzi, baby. Tena.
Oh na 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 eh.
Na hata na wewe unanipenda na mi baby.
Oh na 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 eh.
Niko na wewe tunapenda.
Oh na 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 eh.